kwenye moyo. I can see your sorrow. Deep in your heart it is heavy, it's heavy mtoto. And the path that you're on it is narrow. And I know the way to tomorrow. Breathe in, chini ya maji, kila siku kuna utani. I need you with me. Pumua mtoto, utazimia. Dunia itakubeba. Siku kuna utani, I need.